romantic, romantic. Fanta, fantastic. E fatti in mood reporting. Olicibiriti, uwapoleza mutima. Nikuma vivi mukwano kwoja nga kayembe. Uwankuvisa utita. Let me put in the wiki. Ocho kala nyone mama roda. Baby aziba mchikuba kazana kaka. Nikuma vivi mukwano kwoja. Koma ombulide, oba sento nonya. Wano mubiku ntajendi. Wali wachihuza, wano sala kojendi. Shitty boy baby beat it. And feel it. Chimanyo kude kushua, kumye kunu. Ni baby nungo kude kushua. Oli kushua, shua, shua. Oli kushua. Na kuise kwenye na madengwe sunga. Nengude kakumizani. Ndiyo chimanyo nje vipimo vya weda. Jango mpoleko kama zaji. You are romantic, romantic, fun. You are fantastic, yeah. Epati mudu reporting. Tu yiteko kusomele tufune coaching. Mwe wagamo nyumira wapote bozaizi. Laba nazana muku waiti, yeah. Maybe nafuga pote bozaizi. Ning, 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 ning. Chimanyo kude kushua, kume kunu. Ni baby nungo kude kushua. Oli kushua, shua, shua. Oli kushua, kume kunu. Chimanyo kude kushua, kume kunu. Ni baby nungo kude kushua. Oli kushua, shua, shua. Oli kushua. Mwe wagamo nyumira wapote bozaizi. Laba nazana muku waiti, yeah. Maybe nafuga pote bozaizi. Ning, 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 ning. Wano mubiku ntajendi. Wali wachihuza, wano sala kojendi. Shitty boy baby beat it. Can them feel it? Chimanyo kude kushua, kumye kunu. Ni baby nungo kude kushua. Oli kushua,